Exclusive from KwazaMusicBlog.co.
Oh mama.
It's Rakje on the recording panel.
Oh mama.
Every again record Arab record this production.
And some beat for the grind.
Yeah, baby, bonisia, unagamba suni funa ini. Yeah, baby, bonisia, unagamba suni funa ini. Unakonga bama motoka.
Iba chuma iwe.
Unakonga bama motoka.
Mama benzi iwe.
Wana manjeva kutwazi kaiwe.
Ikonolia.
Wana manjeva kutwazi kaiwe.
Ima denda ya.
Uzangelewa magolo iwe. Uzandelela makolo iwe ya.
Una watwana iwe.
Elo kasi mfana iwe.
Mfana uyu.
Elo kasi mfana iwe ya.
Una watwana iwe.
Uzandelela makolo iwe ya.
Ini HIV.
Una manje wakutwa zika iwe.
Iwe watwana iwe.
Una konka wa mamotoka.
Mama penzi ya wa.
Your place,
Natasha Yashani. Yeah,